bongo flavor, bongo movie.
Wasame,
dala bona singeli.
Wasame,
wasani wala mata.
Wasame,
paka wachekeshaji.
Wasame,
Alikiba Diamond.
Wasame,
Harmonize na Rivani.
Wasame,
Oso na Mario.
Wasame,
Nandi na Billy Nasi.
Wasame,
Queen Darling na Zuchu.
Wasame,
Shilole na Morapa.
Wasame,
Juksi na Priscilla.
Wasame.
Kabila Sholo Mwamba.
Wasame,
Damuema.
Wasame,
Steve Nyerere na Mwijaku.
Wasame,
Doto Magari no Midimpu.
Wasame,
Divoice na Barobaro.
Wasame,
Jamani.
Wasame,
Dugi Zangue.
Wasame,
Jamani.
Wasame,
Dugi Zangue.
Wasame.
Sound.